byabasuhuje bakunze ikiganiro muri isanga kuri ijwi ry'Amerika. Ni ya muri isanga yihariye ku mateka y'u Rwanda. Twabimburiye kuri kudeta yabaye mu Rwanda mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatatu. Amayobora ya kudeta muri mirongo irindwi na gatatu yatangiye mu ijoro rya kanarisi ya gatanu y'ukwezi kwa karindwi uwo mwaka. Imyaka ibaye mirongo ine n'irindwi. Bamwe mu bavuze iyo gihe bamaze kugira abuzukuru. Byumvikana ko abenshi mu batwumva muri uyu mwanya bagiye babwirwa iby'iyo kudeta mu magambo ahererekanwe nta gihamya. Nta byinshi byanditsweho. Icyo twifuje muri uru ruhererekane rw'ibiganiro ni ukwandika amateka twibariza abaraye iryo joro n'ayo majoro yakurikiyeho. Gusa ku ruhande rw'ijwi ry'Amerika ntibivuga ko ibyo badutangariza ari ukuri guhamye natwe twahagararaho. Ibyo bavuga ni uburyo babibonye, babibayemo ndetse n'ibyo baba barumvise ku ikubitiro. Nawe utwumva ushobora kuba warabibayemo ukundi, hari ibindi wabonye, nawe turagutumije. Niyo ntego y'ikiganiro muri isanga. Iyo ntego ni ukuganira mu kubahane no kungurana ibitekerezo, buri wese yumva undi icyo avuga n'icyo asobanura, nawe akamusubiza bibaye ngombwa. Noneho nongere save mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana akomeze ikiganiro.
Washington, ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Etienne Karekezi, nongeye kandi guha ikaze mwebwe mwese mukurikira ijwi ry'Amerika mu iki kiganiro gisesengura amateka. Iki ni ikiganiro cya gatatu kuri kudeta yabaye mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo irindwi n'itatu. Mu kiganiro cya mbere twibanze ku byabaye mu ijoro ry'itariki ya kane ishyiri ya gatanu. Iyi niyo izwi nka kudeta yo ku wa gatanu Nyakanga umwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo irindwi n'itatu, yakuyeho uwari perezida w'u Rwanda Gerigori Kayibanda agasimburwa na jenerali majoro Juvenali Habyarimana. Icya kabiri tuvuga ku ifatwa n'ifungwa rya bamwe mu banyapolitiki ba hafi bakoranaga na Kayibanda. Dukurikije abatwandikiye n'ukuntu ibiganiro byagiye bihererekanwa ku mbuga mpuzambaga, byatweretse ko mwabishimye. Hari benshi muri mwe mwatanzeho ibitekerezo, muratwandikira, muraduhamagara, mudufasha gucukumbura ku bindi bintu mwumvaga bikenewe gusobanuka. Byose tuzabizirikana kandi tuzakomeza gucukumbura kubera ko abenshi mwanditse mu buryo bunyuranye. Twanze guhita dukomeza ibiganiro uko twabiteganyaga, duhitamo kubanza kugaruka ku bitekerezo byanyu. Niyo mpamvu ikiganiro cy'uyu munsi tugiharira ahanini ibitekerezo byanyu. Abatwandikiye cyangwa se bakaduhamagara bisanga kandi bifuza ko dusangira ijambo, baratanga ibitekerezo byabo ku byavuzwe ku mugoroba w'itariki ya kane mirongo irindwi na gatatu.
Numva ukuntu umushefu w'ikirenga w'ingabo z'igihugu ari perezida wa repubulika ahamaze shefu wa eta majoro minisitiri w'ingabo ariwe Habyarimana, icyo gihe wakumva adashaka kumwica.
Abibaza aho jenerali majoro Juvenali Habyarimana yiriwe n'icyo yiriwe akora.
Yiriwe mu kigo cy'i Kigali bari babiteguye, kandi uwo munsi abariwo bahuye ku kudeta yari ihari mu kwezi kwa gatanu bibiri na kimwe. Hari kudeta yari yateguwe ibigo byavuzwe bukeye kanyuma kudeta gasake yari irimo.
Imitegurire y'iriya kudeta
Munyandekwe baramuhamagaye wenondowe Munyandekwe arahunga, bamuzanye bamukubise ndetse banamuciye n'ugutwi.
Abana b'abanyapolitiki barakomeza kutubwira uko ababyeyi babo bafashwe,
batubwira ko yahise ajya kwa Bizimana. Kwa Bizimana rero akaba ariho yafatiwe nawe mu ijoro ryo kwa kane kugaruka.
Colonel Laurent Serubuga wari nimero ya kabiri kuri jenerali majoro Juvenali Habyarimana, atubwire uko bafatwaga.
Ukuntu prokireri yageze aho akarekaniza inda akaba ari gutegeka prizo icunga abo banyurunda, nicyo njyewe numvise.
Abambere bishwe mu mpera z'umwaka wa mirongo irindwi na gatatu.
izina geze muri kiko yavuze ko adashobora kuburana ubanza rwe hatari Habyarimana na Protezi Kinyirazo
ejo ke prefe icyo gihe haruhengeri ariko ntabwo nashobora kuvuga ngo ni mukuri iki cyangwa ni umuntu reka ibi ngibi yavugaga ko ari abamutumye ko bigeze bite sinzi niba hari umuntu washoboraga kuza kubivuguruza icyo gihe kuko urubanza rwari ruteye
uwo yari Kote Zigira Nyirazo wari prefe wa Ruhengeri akaba na muramu wa Juvenal Habyarimana
muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Bakomeje kutwumva ni radio Ijwi rya Amerika nkuko nabibasezeranije. Reka duhe urubuga batanze ibitekerezo ku biganiro bibiri byahise. Turahera kuri Colonel BM Baltazar Ndengeyinka mu mwaka w'1973 yari sous-officier arangije kwiga mu ishuri rikuru rya gisirikare uba atuye mu gihugu cy'Ubusuwisi. Aratanga igitekerezo ku byo Colonel Atanaje Gasake yavuze mu kiganiro cyambere. Colonel Ndengeyinka kaje neza ku Ijwi rya Amerika.
Nge navuga ko ubundi yari kapiteni dusomeye ne nta nubwo yagombaga kuva aho ngaho mu kigo yashobora no kuba umuntu ariko kuhanyura akavuga ko aho agiriye ko agiye gushaka Habyarimana akamubwira ngo ni Kanombe atura ati niwe rigere kapiteni aho nge navuga yuko yari ari mu kiyovu ngiye kumujyana i Kanombe atabishaka namwumvisemo n'ubwoba ko akeka kuba yari afashwe ku buryo wenda no kunyura kwa Habyarimana aho yagiye amwereke ko hari ikibazo ibyo ntibishoboka rwose ibyo biriwe mu kigo biriwe i Kigali bari babiteguye ku giti cyane kandi uwo munsi ntabwo ari wo bahuye ku kudeta yari ihari mu kwezi kwa gatanu rudirinesine hari kudeta yari yateguwe niko byavuzwe bukeye kandi iyo kudeta Gasake yari irimo yari ishingiye ku irinzi ya Gasake yari ihugesera yagombaga ngo kuziga kwa kudeta barayitangiriye ku buryo kuva icyo gihe umwuka wa kudeta wari
ku buryo kuri wowe ntabwo ari ibintu byagwiririye Habyarimana nk'uko abivuga.
Ntabwo byamugwiririye kubona ko nta nayishida yabaye ntaho barashe isasu ubone ko harimo ikosa harimo igihunga cy'ubwoba cyo kwihuta ku muntu utateguye. Ntabwo ari byo buri muntu wese yari azi ahari bari bazi umuntu wari ifunguzo uzahamaga kenda rumwe kamushyiga w'induga wafashe ku mbunda bose bari barabarebaga wanda bakaje kwiba bakamufata ku ruhande undi akaza bakayimuha gutyo kandi ntayemerewe mirimo njye ni ukubeshya kudeta kuri twe yari yarasinyiwe kubera ko bigaragara ko za mitarasiyo z'abawofisi bwo muri iyo minsi bagiye bakuruha abanyenduga bakabigizayo kuri komazoma abakiga bakabazana natanga urugero kuri i Kanombe ikigo cyayoborwaga na Major Simba yari umunyagikongoro abari bamukurikiye ni babiri ni Rwigamba w'umunyacyangugu na Maniraguha w'umunyaruhengeri. Rero Rwigamba w'umunyacyangugu bigaragara ko atarimo kuko bamuhaye imitasiyo ku matariki yegereye bigara rero Simba na Maniraguha Simba baramuhamagaje muri saa moya z'ijoro asigara noneho Maniraguha yari muri gare kuko niwe watanze amategeko ku basirikare bose b'i Kanombe. Igihe rero Rwigamba atari bamuhaye imitasiyo yari kuba yenda badashaka ko bimenyesi atari mu neza kandi kudeta irangiye Rwigamba ariko bamugarura bamujyana muri perezidanse ngo ni porotokole iki ntabwo byagaragaye ko Rwigamba yabonye imitasi cyangwa kandi yarayibonye. Ikindi ni PM kompanyi PM yateyorwaga n'umuzungu umubiri witwa Omar Adigwa wari umwungirije yari musonera koroneri yari suriye sona icyo gihe logikuma ku bisanzwe rusonera bagomba kumusigariraho aho kugira ngo bamuhere umize bayiha bagusura kapiteni bagusura kandi afite indi mitasi itegeka ya kompanyi y'i Kigali ni ukuvuga abategetse kompanyi y'iperi na komanda y'i Kigali kandi ubundi atari byo kandi koko kudeta irangiye mu matariki ya munani yabonye bimunaniye musonera musubiza komandoma ya PM ariko kudeta yarangiye ukabona ko batacyaramusonera akomanda barimo gukora kudeta jerewa mbuga yuko ya tegu
na gushime sana kubaka kanya uhaye izgi di Amerika
nakonzi nawe
tukiri ku byo Colonel Ndengeyinka yavugaga mu kanya yerekana ko kudutateguwe wategekaga i Kankanombe ni Colonel Aloyse Simba ari mu badufasha kwandika no kumvikanisha amateka kuri ingingo Colonel Simba mwumvise Ndengeyinka yavuga byabaye mu kigo mwayoboraga murabyibuka
ndabyibuka azigaye manera ko ariko kugamaje kugenda numva harabaye imitation encore general mbere yuko bariya bakwa kukora abantu babonye imitation kubera bayatanzwe na perezida wa repubulika bariya bari bafite amagarade ya bamajonda ba koloneli muri iyo promosiyo uretse yewe na munyandekwe ndabaja bariya bandi bagiye mu byayi n'abandi ni perezida wa repubulika ya deside kugira ngo bajye aho ngaho nta nukare Habyarimana nyuma yaho nyine uko abo bantu baragarutse imitasi yabaye general avaka barwigamba na rugigamba agenda hari nubu hari n'abandi bamwinjiza mitasi uretse wanjye n'isigare zarabaye n'ahandi
none ngiye kubabaza ikibazo munyemerere ntibabaze kubera ko mukubaka amateka dukeneye ukuri ku bintu bimwe na bimwe iyo mushubije amaso inyuma hari abavuga yuko uwo munsi wa kudeta yuko mutari mu kigo mwayoboraga kwa ahubwo mwashoboraga kuba mwari mwafunzwe kugira ngo mutaza kubarwanya mwari hehe muri iryo joro
nabiye huko mafama ya tu meyangi ya kuwa kudeta huko lukurumye suye kaiwa ande yari ya wazi nguwa wacha kukura kudeta niwa yukore bamba maga yukuri kwa shuru kate kere jibamba bamba maga yukuri kwa shuru apare yere kanda yisaka kubwa kwa jenera lansa akanumba na jenera musirikari inga wanari yukumunu domandri vare na kuna teche joko msoka kuwa ni kudeta ariko nabonye nabwo nabwiye umugore wanjye ntumenyagiye kuba kudeta ko arambwije ese ati niba kwica se ndamubwira ngo kugira ngo banyice ndi nk'inturo mu rubingo nagenda nkajya kubona nabo abategetsi ibyo bategeka turabitemera ibyo ngibyo ari uko zishaka kugira ngo bazanakase nta wuzi bari kunzira mu nyandikwe munyandikwe baramuhamagaye we noneho we munyandikwe arahunga bamuzanye bamukubise ndetse banamuciye n'ugutwi bamukomerekeje medire hanyuma turamuvuza nibyo gituma tuvuga ngo kudeta Habyarimana wayikoze kuko nta n'umwe muntu wari uhari muri ibyo bintu byabaye nta n'umwe naretse rubuga ubwe bwari sebuta major wari sebuta wari utuye i Kigali ntabwo yamamagaye n'abagize sebuta major apre ntabwo yari yazi yabavuga ko bamuhamagaye
hanyuma munyandikwe mumaze kumuvuza mumushyira mu bakamarade
yego niko byagenze nyine twaramusinyishije n'abandi bose kandi kuma nabo byose twasinye kuko nibwo Habyarimana yakoze kuko ntabwo ubuntu wari wabigiyemo abaje rurandama abariya bari cyangugu cyangwa bari igisenye ubwo buri muntu yari aza akabonana nawe akajya kwicara ahantu hanyuma noneho aza gukora inama zitatambura zifite hamwe ngo habaye za mitasiyo ahubwo muri juin baratanze za mitasiyo ngo ngo abivuga Ndengeyinka rero ndabona uko ari ibintu bisanzwe mu bandi ntabwo ari wowe se ngo yafite bandi ntabwo ari wowe mu ruhengeri n'ubwa mbere birori ya niyo kudeta ko bari bigamba babonye za mitasiyo ntabwo bayiteguye uko ntabwo numva ko utelero mbana munayiteguye sizitwara ari no ndo yiteguye
ni ukuvuga yuko mwayiyitiriye rero
afeti ntabwo twayiteguye ahubwo Habyarimana dufite dutangira ni Habyarimana akoze kudeta intuza asosiye bagiye kubwira buri muntu uko byagenze ko na Habyarimana nyine yavuga ko nawe nyine ngoma yatubwira ko nawe tumvikana ko umuntu umwe yakora kudeta inuza asosiye nibwo ndahanga kubwira ndiko byagenze yarabikoze inama nyuma turamusinyira ko twafatanije ariko yakoraga yari yabirangije kuko nagasajya kubwira ko ababwiye ibyo bakora akava bakajya mu
Colonel Simba ndagushimiye cyane kubwaka kanya wongeye guhishwa rya America. Tugaruke gato ku byo Colonel Atanaje Gasake wari komanda wa Bataillon de Reconnaissance ni 173 yavuze ijambo turariha Alexis Uwayezu umwe mu batwumva ukurikirana cyane ijwi rya America nta wundi mwirondoro yaduhaye atuye mu Bwongereza. Alexis Uwayezu kaze neza ku ijwi rya America.
Igitekerezo cyane kibazo mbaza ku byerekeranye n'ikiganiro cya mbere cyahise aho mwabajije Gasake uko Habyarimana ari ntaje kumushaka Kanombe, ahubwo yavuze ko agiye kumushaka aho yari ari ahandi hantu direkto mahita amubona. Ariko mbere gato umudamu we yari yavuze ko abantu baje kumushaka abandi nyuma y'uko agarutse avuye ku Gisenyi gutegura ubukwe bwa murumuna we, asanga umudamu we yatetse amubwira ko biri bamushaka arafungura ajya kwiryamira kuko ntiyashakaga no kubyuka. Nkasanga icyago cyawe nkasanga aho bavuga ko nta batari bazi byari birimo kuba nta ruhare bari bafitemo, sinumva ukuntu umushefu w'ikirenga w'ingabo z'igihugu ari perezida wa Repubulika ahamaga shefu wa eta majoro minisitiri w'ingabo ari Habyarimana icyo gihe wakumva adashaka kumwita, yamenye ko uwo munsi yari wamushakisha akumva adashaka kumwita nk'ukudamuye yabivuze. No kuba yaramenye aho minisitiri w'ingabo ari abandi bari bamubuze ubwabyo bigaragaza ko afite amakuru arenze ayo yatanze. Numva yarakwiye kudusobanurira birenzeho.
Ndagushimiye cyane kubw'aka kanya uhaye ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane, namwe ndabashimiye.
Sinshidikanya ko mu bakurikiranira hafi ikiganiro muri Sanga hari abakomoka ku banyapolitiki bafashwe bakaburirwa irengero, nanone birumvikana ko tutabasha guha bose ijambo. Muri aka kanya ndifuza guha ijambo Albert Bizindori, ni umwana wa Ludovico Bizindori wari umuyobozi w'ikigo cya Onako, ikigo cy'igihugu gishinzwe ubucuruzi. Albert Bizindori atwaje ijambo bagenzi be, ikaze kuri radio Ijwi ry'Amerika.
Murakoze kunyakira.
Nibutse yuko uri umuvugizi w'abana bakomoka ku banyapolitiki bafashwe bakicwa nyuma ya coup d'etat yo muri 1973, nyuma y'ibi biganiro bibiri biheruka kumvikanira ku Ijwi rya Amerika. Urabivugaho iki?
Mbo ikintu cya mbere mbivugaho bwana Veniste no gushimira kuko imwe mu ntego zacu yari uko bivugwa ko bitagumya gucecekwa, kuko kuri twebwe kubiceceka byari uburyo bwo kubica bwa kabiri. Ibyishimo byacu bya mbere ni uko bibasha kuvugwa kandi mu babivuga hakaba harimo n'ababigizemo uruhare. Ibyo nabyo biri imbere mu bidushimisha ko nabo babasha kuvuga. Ni byiza, ibyo turabyishimiye, ariko dufite inkingi imira kubera ko dusanga hari ibibazo byinshi kibura ibisubizo, cyangwa se tugasanga hari ibintu nabyo bivugwa mu buryo usanga bisa nk'aho tutabyita ukuri neza neza ku bwacu.
Twarabivuze dutangira kino kiganiro, Ijwi rya Amerika ryashatse guha Abanyarwanda urubuga kugira ngo bashyire iyo ngingimira. Ngaho rwose imareye agahinda.
Mbo murakoze Veniste. Mbo ndahera ku byavuzwe bijyanye n'ijoro ry'uwa kane rishyiriweho gatanu Nyakanga. Ikintu ibibazo umuntu yibaza ni ukurikije ibyo Colonel Serubuga avuga, ukurikije ibyo Kapitaine Gasake nawe avuga, muri iryo joro habaye iki koko? Ni ikibazo gikomeye. Ikibazo mbese cya mbere nibaza, Perezida Habyarimana yahamagaye umunsi wose, umunsi wa kane Nyakanga. Ikibazo cya mbere twibajije twebwe ni na minisitiri w'ingabo, ese ni ukubera iki Perezida wa Repubulika amuhamagara akirwa umunsi wose atamwitabye ndetse yanataha umufasha we yamubwira ko yahamagawe ntiyitabe? Ni ibintu bitumvikana, ni ibintu bidasobanutse na gato. Icyo ni cyo kibazo cya mbere twibaza. Noneho ikibazo cya kabiri, yagiyeyo aritabye. Uko rero twe tubyumva mu buryo butandukanye. bamwe bakubwira ko yageze agasanga abantu bicaye muri salon nibyo konese ruga yatubwiye asanga abantu bicaye muri salon ariko nanone wakumva ibyo mugenzi we Sebatware nawe uvuga ko yabibwiwe na Perezida Habyarimana avuga wo kubwira ko Perezida Habyarimana yagarukiye ku muryango ngo yarebye akabonamo abantu bakirukanka noneho we agahita yisubirirayo icyo nicyo kimwe maze twibaza umuntu ashobora no kukibaza akurikije ibindi byinshi yagiye yumva ariko ahangaha wenda bizagira igihe cyabyo
hari ibyo abantu bavuze bikwiye gufasha abanyarwanda gutekereza no kugira ngo babone ibisubizo ngira ngo wumvise nibyo ngeza bera yavuze avuga neza yuko Habyarimana yabibwire yuko nta sasu byavuzwe ibyo ngibyo rero ni ibintu numva ikibazo cyarabonetse kandi cyaragaragaye ntabwo twabibaza ababivuze ku gutanga ibisubizo kubera ko ibyo bavugaga banabivugaga ahubwo reka nkubaze ariko duhite dukomeza ariko dusubirana ijambo mwebwe nk'abo bana mwibyo mwicaye muvuga kuri iryo joro ry'uwa gatanu abo bana ba Kayibanda bari bahari bababwiye ko byagenze gute nibutse yuko nawe papa wawe yagiye muri abo bantu bafashwe ariko mwamenye iki kuri iryo joro ku buryo avuga uti twebwe tuzi neza yuko byagenze ukundi
bo ibyo mvuga ntabwo byagenda muri bibisobanura ko byagenze ukundi ubwo ndakubwira ibyatubayeho ku giti cyacu ikintu nzi nabonye nk'umwana mutoya ni uko ku tariki ya kane umunsi wose hari abantu bakomeje kuza mu rugo ku itariki ya gatanu umubyeyi wanjye Ludoviko Bizindori yagombaga kujya mu ruzinduko ku mahanga yagombaga gufata indege mu gitondo kare ku itariki ya gatanu Nyakanga akajya muri misiyo yagombaga kumaramo ibyumweru birenze bibiri mu bihugu by'i Burayi uwo munsi abantu baje kumureba inshuro nyinshi n'ubu ngubu ndakibaza nagerageje no kubaza icyo kibazo umukecuru wanjye nta gisubizo yakimpereye abo bantu baje inshuro nyinshi kubera iki
abo bantu ni abasirikari ni abasivile abo bantu ni abakinnyi
bari abasivile ariko bakaba abantu ntigeze mbona mu rugo rwacu na rimwe utavuga ko ari inshuti ze zamusuraga hanyuma umubyeyi wacu yatashye yaje gutaha mu masaha ya saa tatu z'ijoro arirambika araruhuka hanyuma hari mu gicuku kinishye twumva inzugi bari kuzikubita bakubita inzugi mukuru wanjye Robert arabyuka ngo ajye kubakingurira aho papa yari mu cyumba aramubuza aramubwira wikingura Robert asubira kuryama hanyuma tugumya kumva urwo rusaku ubwo ntabwo twongeye gusinzira kuko twari dufite ubwoba ariko haza kugera igihe tubona urwo rusaku rurahagaze mu muzehe arabyuka arebera mu madirishya agira gute n'iki asa nk'ubaye rasure arasohoka afata imodoka aragenda yagiye hehe ibyo nkubwira n'ibyo numvise batubwira ko yahise ajya kwa Bizimana kwa Bizimana rero akaba ariho yafatiwe nawe kuri tariki ya gatanu mu ijoro ryo kwa kane ishyura wa gatanu Nyakanga kuri icyo gihe ntiyongeye kugaruka
ntabwo wigeze umenya impamvu yagiye kwa Bizimana muri iryo joro kandi yari amaze kugira ubwoba mbese abo bantu bakomangaga baje kumuhamagara bakomangaga se baje kumugirira nabi ntabwo wigeze umenya impamvu yafashe icyemezo cyo kuva iwe akajya kwa Bizimana
ikintu ntekereza ni uko Bizimana yari umusirikare bakeneye kumenya amakuru ku muntu w'umusirikare ku muntu uzi ushobora kuba yabasobanurira impamvu ariyo muvuma y'abasirikare icyo ni iki cya mbere icya kabiri abantu babwizanyije ukuri muri Kigali mu nzego z'ubutegetsi yari amaze n'igihe kinini arimo umwuka mubi ujyana kuri kudeta ku buryo umuntu atatinya kuvuga ko hariho abantu bari mu dutsiko runaka abantu bafite abo bisanzuraho abo baganiraho abo bishyikiraho abo bumva bari kumwe nkaba ntekereza ko umubyeyi wanjye Bizimana yari umuntu ari akiri rasure paraporo ya situwasiyo yari iri mu gihugu akavuga ati reka tujyeyo n'ibyo n'icyaba cyose turati kwa Bizimana ndaba ndi kwa Bizimana ndibwira ko ashobora kuba yaranatekerezaga ko n'abandi bariyo cyangwa yabimenye ibyo byose telefone zarakoraga ndavuga telefone zo mu rugo warangiye nuko mbibona
nyine umuntu yakwibaza ati ko telefone zakoraga kubera icyo atatelefonye Bizimana ngo amubaze amakuru ko ameze anamubwira ati bigenze gute kuki umuntu agomba gufata imodoka agasohoka mu ijoro atari n'umusirikare yari umusivile
impamvu nge numva isobanutse iyo telefone wayifata ukabaza uko ibintu bimeze ariko muri icyo gihe cy'ubwoba cyo kumva uri udafite sécurité yawe nyango ikintu cya mbere wumva ukeneye gukora ni ukuba uri kumwe n'abantu bizeye wumva ufitiye icyizere kurusha kuri wenyine ngira ngo kuba kumwe n'abandi bumvaga bibatiza ingufu cyangwa se bishobora kugira icyo byabafasha kugeraho
nkuko twamusezeranije abumva ijwi rya Amerika kino kiganiro kiribanda kwifatwa n'ifunga rya banyapolitiki ariko kubera ko twabanje guha urubuga abafite icyo bavuga ku biganiro byacu bya mbere ni nacyo Albert Bizindori yaziyeho kugira ngo agire icyavuga ariko Albert kubera ko ugihari nagira ngo ukomoze gato kwifatwa n'ifungwa kubera yuko wambwiraga yuko umubyeyi wawe kuva yagenda kuri iyo tariki ya gatanu nijoro atongiye kugaruka urugendo yari afite rwo kujya hanze y'igihugu i Burayi n'ahandi ntiyarukoze hara kanunu mwigeze mumenya kaho yafungiwe nuko byamugendekeye hanyuma turangiriza aho ngaho ariko ndifuza kuwagira icyo bimbwiraho
bon bicyo kuvuga kirari kandi icyo kiri bwumvishe nuko mu byukuri bari abantu bafatwa bwa mbere bagifatwa ku itariki ya gatanu ya kanga agomba kuba nta mugambi wo kubica wari uriho umugambi wo kubica waraje nyuma ndasobanura impamvu zabyo umubyeyi wacu yafungiwe ku Gisenyi mu myaka ya mbere yafungiwe ku Gisenyi muri icyo gihe yarafungiwe ku Gisenyi hakaba hari mamu we kuvuga umugabo wamushikiwe wari ukuriye ibitaro byo ku Gisenyi mu byumweru cyangwa mu mezi ya mbere ntabwo navuga igihe byamaze yahawe uburenganzira bwo kumugemurira yaramugemuriraga akarya ibiryo bivuye ngo kwa muganga ndetse n'ikimenyimenyi sogokuru wacu ni ukuvuga umubyeyi w'umugabo umubyara yabashije kumubona yafashe urugendo avaho yaratuyeho twari twesigiye muri komini ya Nyakabanda ajya ku Gisenyi abasha kumubona ndetse n'icyo gihe papa yandikira umukecuru ibaruwa ahantu yamubwiraga ko aho bari nyine ni gereza bamubwira ubuzima bukomeye bwa gereza anamubwira ati ndabwote nsohotse muri ibi bintu ikintu cyitwa politiki kwa heri ntabwo nzongera kwinjira muri politiki byasaba akazi kajyanye n'ibyo nize nibutse ko umubyeyi wanjye yari afite doktora muri ekonomi finansiyeri yaravuga ati njyewe nzaka akazi mu byerekeye ibyo nize ati kandi hagati aho udufaranga dufite kuri konti ugumye dukoreshe abana bige icyo gihe twigaga muri Kigali kwiga muri Colbert somara aravuga ati abantu bagumishe muri Colbert bagumye bige n'udufaranga dufite ubarihire utegereje ko ngaruka ni ukuvuga ko nta kintu cyamwerekaga ko bazicwa ko ibizakurikiraho bizaza ubu icyo gihe yari ku Gisenyi nyuma yaho rero ibyabaye uwo muganga baramwimuye bamukura ku Gisenyi hagati aho n'umubyeyi wacu nawe baramwimura bamujyana mu Ruhengeri ubwo rero ageze mu Ruhengeri nibwo twatangiye kumva ibijyanye ibyo mwese muzi mwumvishe byanditswe n'icyo gihe twatangiye kubyumva bya torture zikomeye n'iki iki nta kintu na gito tuzi gishobora kitubwira ngo yapfuye iki n'iki yapfuye muri ubu buryo na information nimwe dufite aho ngaho tuzi gusa ko yagiye mu Ruhengeri
ibyo ngibyo nibyo kino kiganiro ku ijwi rya Amerika kigerageza tiraho gushakisha duhamagara abantu benshi bagiye babigiramo uruhare babizi babibonye babihagazeho tukaba tuzabigarukaho mu kiganiro cyacu gitaha nabyo tuzaheraho ndagushimiye cyane Albert Bizindori ariko nagira ngo ubwire abumva ibi bya Amerika gatoya mu magambo abiri umukanya wavugaga yuko papa wawe yari yifuje yuko mwakomeza kwiga muri Ecole Belge ariko inyakabanda umwari muri nta Ecole Belge yari hari mbese mwashoboye kwiga byagenze gute
bo twagiye inyakabanda heureusement pour nous twasanze sogokuru nawe utari umugabo ukuze cyane kandi nawe yari umugabo ujijutse n'umugabo wari wabaye burugumestre wari yatwakiriye kandi inzu twahagiraga nabyo mbivuge atwakira mu bandi bana n'umubyeyi wacu hanyuma twiga mu ishuri abandi bana bose bigagamo n'ingorane zikomeye kuko nko kwandika ikinyarwanda gusoma ikinyarwanda ni ibintu tutari tuzi gukora neza ariko abana n'abana biyadapta vuba cyane twariyadapse abana mu bandi twiga gukina nabo twiga kwiga twicaye ku mihirima n'u Rwanda rwari rugeze ntabwo ari ibintu wala twabibayemo avec esprit abana dufite une famille qui nous appuie mu bushobozi yari ifite tubasha kwiga twarize nize mu iseminari niga mu université voilà donc mu ngorane nigeze kugira ubu ikindi gihe mvugaho ariko avec la persévérance n'ubushake nabashije kandi mu kwiga.
Urakoze cyane Albert Bizindori, ngushimire byimazeyo kubera aka kanya wahaye Ijwi rya Amerika.
Murakoze Bwana Veniste, namwe ndabashimira kubera ibiganiro mwatangiye, nizere ko bizakomeza kandi bikazatuma ukuri dukeneye kubasha kugaragara. Murakoze.
Mukomeje kumva Ijwi rya Amerika muri kino kiganiro muri Isanga na tumiye umutegarugori yari inkumi icyo gihe ndavuga muri 73 yitwaye Makurata Mukamugema atuye mu Budage. Namutumiye kubera ko yabonye ibyabaye yakoreraga mu nzu y'ubucuruzi bw'inkweto yitwa Bata, inzu yari hafi y'umuryango mukuru wa Presidency. Kuri uwo muhanda niho habaga urujya n'uruza rw'imodoka n'abantu, niho hari za ministeri hafi ya zose. Nubwo atafunzwe, ubutegetsi bwa nyuma ya kudeta bwamukiye mu mujyi, ahagarutse arahafatirwa, arafungwa yitirirwa ibikorwa bya politiki. Kandi abanyapolitiki tuvuga hamwe muho baguye yarahabaye. Gusa nanone kuba twumva ibyaza gusobanura ni ibitekerezo bye n'ibyavuga ko yabonye yanyuzemo, siko kuri twabahamiriza. Imakurata Mukamugema, ikaze ku Ijwi rya Amerika. Itariki ya gatanu Nyakanga yagusanze he?
Kudeta yasanze ndi muri societe Bata, donc ndi muri Bata harya kuri Plateau Kigali, nari gerante wayo, nahageraga kare kubera gutunganya akazi kaze gukorwa uko rudera journée, donc nahageze kare. Hanyuma ngiye kubona mbona ibintu byose mbona nk'abantu bahita mu mujyi kuri radio, nta kintu habiganiro byatambukaga, tukumva ibintu militeri gusa, twibaza ibyabaye ibyo ari byo. Hanyuma bikubitana n'uko Montpere yari yaharaye, ariko ntabwo yari yaraye iwanjye, yari yaraye i Kigali. Noneho aza kuza aza yirukanka ansanga muri Bata, nanjye mbona nta mukozi uza ku kazi, mbona nta kintu kinyeganyega. Noneho arahambaza ati se mwana wanjye, ati byagenze bite, ati ko numvise indirimbo militeri, ati nkumva ati abasirikare ntibakoze kudeta, ati aho igihugu nticyaba cyafashwe, ati niba cyafashwe rero ati Kayibanda ubu ngubu wamenya ari hehe, ati Kayibanda yaba wenda ntibamwishe cyangwa ntibamugiriye nabi. Afite impungenge kuri Kayibanda, yibaza aho Kayibanda yaba ari. Tukaye maje ntabwo mbizi, nicaye ahangaha umunsi niwe gitangira turamenya ibyo ari byo. Aho maze gucya gato mu ma saa tanu cyangwa saa tanu n'igice nibwo za komunike zatangiye kuri radiyo, noneho birafutuka twumva ibyabaye ibyo ari byo.
Hari ikintu wawe warabonye kidasanzwe aho mu mujyi? Bamaze kuvuga ko kudeta ibaye, hari abantu bafashwe wabonye, hari abafashwe wumvise, wabonye iki?
Bavuga ko abantu bose bagomba kuguma mu mazu, abantu n'abantu nta sirikirasiyo yari mu mujyi, twagombaga gutega amatwi radiyo. Njye nakomeje kumva radiyo nta kindi, nta makuru yandi numvaga, nta nubwo bavugaga batangazaga bo bafashe, nta nubwo bavugaga aba ikintu cyabaye, bavugaga gusa y'amatangazo abanyarwanda mwese mwumvise, aho bavugaga ko ingabo z'igihugu zafashe icyemezo cyo guhagarika ubutegetsi bwari buhari. Twari mbese mu bintu byo kwibaza ikigiye gukurikira, twumvise ibibaye ariko nta kintu umuntu yabonaga direkte.
Hanyuma bukeye bwaho wagarutse ku kazi, urakora uko bisanzwe, akazi kawe ntabwo kahagaze?
Ntabwo akazi kahagaze, ariko abantu bose wabonaga bagenda bigengesereye bafite ubwoba, abandi bavuga yuko ngo nta bwoba bagomba kugira, ko ngo ibintu bigomba gushobora gutangira, ko nta kibazo gihari. Nkabona nyine ibintu byose biragenda gahoro, abasirikare nibo batambukaga mu mujyi mu majipe, nate bavugira muri wo parereri, bavuga ko abantu bose bagomba kutuza bakaguma hamwe, ko nta kibazo gihari. Nkuko nabyumvise niko nabibonye.
Imakino mukamugema naguhamagaye muri kino kiganiro kubera yuko uri umunyarwanda kazi uzwi cyane wagize ibibazo bya politiki icyo gihe wari umukobwa w'inkumi ndavuga muri 73 naguhamagaye kubera yuko abagize uruhare nyuma ya coup d'etat mushobora kuba mwarakoranye biravuga ko mushobora kuba mwarakoranye na bamwe kubera kubugeze no gufungwa mbese hari mikoranire waba waragiranye na bamwe mu bagize uruhare mu gufata abanyapolitiki bakurikiyeho nyuma ya coup d'etat hari abo mwaba mwarakoranye
nta muntu twakoranye mu bantu twafunganye nafunzwe mu rubanza rwitwaga urubanza ngo rwari izina na bagenzi be dufungwa bavuga yuko ngo abo bantu ngo bari bagiye ngo gukora coup d'etat njyewe nari nabajijwe nari nahawe interrogatoire imbere yo gufungwa au sujet des tracts.
Impamvu nari nkubajije nagira ngo mbwire niba utarigeze ukorana nari izinde wari ushinzwe iperereza mu Rwanda niba nta makuru wigeze umuha niba nta makuru yigeza gusaba wigeze ukorana nawe ubundi bagufashe bagukura hehe wari uri muntu ki ku buryo ukora coup d'etat wari hari politiki wakoraga
na politiki nakoraga yewe bamfata nari nakoraga kuri comptoir ya Sabina baza kumfata saa sita wamufasha arambaza tese ati hari ikintu uzi kuri coup d'etat hari ikintu uzi bagufatiye ndavuga nti yese mufatiye iki ubundi cyabaye iki byagenze gute mbere yo kumfata ariko nari nakorewe interrogatoire narabajijwe n'umugabo witwa Nibiragabo batubarije mu Kiyovu ariko yari yarambajije nari nakoresheje interrogatoire aussi kunuza kuri za tracts zari zarasohotse mu gihugu cyaningaga ubutegetsi zivuga reza bidi pouvoir hanyuma rero icyo gihe bambaza niba narabonye tract narasomye tract avuga ni tract njyewe narazibonye nabonye tract niyi 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 ese wazibonye ye nitwagitse mbitoro tugiye ku kazi igihe nzamutse ngiye ku kazi zimwe zari ku muhanda nanjye byari bitakaye ku muhanda nanjye ndatoragura ndi ndasoma abantu bose nabonaga bafite impapuro mu ntoki nanjye ndafata ngasoma hanyuma maze gusoma ngeze akwinu zamvugana n'abantu bose ngo bafite tukaba tuzeshanja umwe avuga ati ngiye mfite iyi undi afite imfite iyi nk'uko byari bimeze mu mujyi wa Kigali n'ibipapuro we barajugunyanze mu mujyi ubonye urupapuro cyangwa uturaguye hasi urubonye kuri mugenzi we ati genda afite igipapuro kivuga ibi ibi n'ibi kivukiyemo abantu ngo baba baribye umutungo w'igihugu kirimo abakoze ibi n'ibi nkurugati tukagira ngo tuziyererekanye ibyo rero njye narabyemeye kuba umuntu yasomye urupapuro atanditse atoraguye kandi urupapuro rutanasinye tuvuga nta kibazo kwemera ko urupapuro warubonye ibyo bavugaga ngo byanditswe na Birara yari muri banki nasiyonari twebwe tugabazwa ku mpapuro zanditswe n'abantu abazanditse bahari nkabona hari ibyo bintu bitumvikana njye ndavuga nti impapuro nazisomye impapuro ndabibemera ko nazisomye maze no kwemera ko nazisomye mbabwira nabo n'abantu nka babiri neretse kandi abo bantu ntawe wabafunze njyewe wafunzwe
ni wowe wafunzwe Imakurata Mukamugema uyu wari umusogongero kubera yuko igihe nikigera cy'urubanza tuzagutumira muri kino kiganiro cyane cyane tuzagutumira kubera ko wafunganywe n'umuntu witwa Theoneste Lizinde nagira ngo uduhe umusogongero w'ibyo abantu bazumva hano kuri kino kiganiro Lizinde waramwumvise aburana mwarafunganywe murego ibintu bimwe umunsi wa mbere Lizinde aburana twibutse mu masegonda make yasigaye mbere uko tuhumwanya abandi niki tuzaheraho wibuka Lizinde yavuze kuri uwo munsi kugira ngo tuzagikomerezeho
nibuka cyavuzwe nuko Lizinde ageze mu rukiko yavuze ko adashobora kuburana urubanza rwe hatari Perezida Habyarimana na Protezi Kiranyirazo ko abo bantu ko ari babiri kongira ngo bamuregaga ibintu by'urupfu rw'abantu rw'abanyi politiki y'igitarama avuga ati ntabwo nshobora kuburana urubanza Perezida Habyarimana na Protezi Kiranyirazo badahari
urakoze cyane Immaculée Mukamugema
Washington, ijwi rya Amerika.
Nyuma y'amagambo y'Imakurata Mukamugema avuze ijambo ngiye kuri hapotheze igira nyirazo wari prefe w'icyahoze ari prefecture ya Ruhengeri igihe hari hafungiye abanyapolitiki ba Repubulika ya mbere arasubiza Mukamugema atubwira impamvu Major Théoneste Liginde wafunzwe wari ushinzwe iperereza agafatwa akimara guhindurirwa imirimo atemerewe kuburanira mu ruhame
Ngirango nuko nibyo nibwira Rizinde yaratangiye kuvuga yataka abantu kandi batari buze kwidefanda nuko yaratangiye kuzana ibintu yataka abantu nta temanyaje ziza kumuvuguruza gishobora kuza mu rugo rubanza niko nagiye mbitekereza icyo gihe abacamanza bari bahari ngira ngo hari n'abantu benshi hari abantu bavuye n'i Kigali bavuye hehe babikurikiraga simbizi jete prefe icyo gihe haruhengeri ariko ntabwo nashobora kuvuga ngo ni mukuri iki cyangwa ni mu reka ibi ngibi yaratangiye kuvuga nk'uko yavugaga ko ari abamutumye ko bigenze bite sinzi niba hari umuntu washoboraga kuza kubivuguruza icyo gihe uko urubanza rwari ruteye ndumva bari bamusabye kwisobanura kuvuga ukuntu abo bantu bapfuye ari we bategekaga gereza speciale noneho rero mu gihe cyo kwisobanura ahubwo atangira kubyegeka ku bandi atangira kuvuga ko abantu bari babizi sinanibuka abandi yabishyizeho
tujyaburana abantu yabishyizeho ni wowe yabishyiragaho yabishyiraga kuri wowe akabishyira kuri akavuga nyine ko umuntu wawe ugomba kubibazwa birumvikana ko ari perezida Habyarimana akavuga ko babagubizi kubera ko wigereragayo ari kugira ngo ukurze la premier audience donc ntangiye kuburana bwa mbere bamaze kunsomera ibyaha ndegwa umujuji yampaye mikoro ati ntangiye kuvuga ku mugaragaro gushyira amajwi ku mugaragaro perezida Habyarimana na muramu we zigeragerazo mikoro barayinyaka kugira ngo abaturage bari hanze batamenya ukuri
none urumva icyo gihe urubanza yaratangiye kuruhindura ibimenyetso se yatanze by'uko ari Habyarimana wamutumye cyangwa ari muramu we wakoze ibikere konkrete intervention ari yo yatanze ibintu bavuga kuri Habyarimana ni image bashaka guteriniza kandi rero ndakumenyesha ko hari abantu bamwe baba barakoranye na Habyarimana bazi ibintu bye bazi amabanga ye bagize ariko bageze aho bakagenda bamuhinduka bamuhinduka kubera ko atagiye muri attitude runaka atemeye umugambi wabo Venuste hari ikintu gikomeye cyane abanyarwanda sinzi ukuntu bazabana Habyarimana ntabwo yigeze yanga abanyagitarama pas du tout ariko l'entourage politique nakubwira ngo iki ibintu biraruhije hari abantu bashobora kuba bari kumwe bafite umugambi umwe ariko umwe yaba adakurikije icyo umugambi runaka undi wundi ashaka Nostroma akamuva iruhande ahubwo akamusenya akamuhiga ibyo ni ibintu bibaho gusatira yakoranye na Habyarimana yagize confiance yabaye secretary general imyaka igihe kirekire ariko wumvise ibintu avuga kuri Habyarimana yewe nta simbizi hari n'abandi bumvikanaga nawe bari kumwe bagiraga bate ariko baje bamuhinduka kubera ko atakurikije atakoze atakurikije inama zabo zo gufata nabi abantu yashakaga ko abantu u Rwanda buri muntu icyo ashoboye gukora cyiza yagenda akagikora noneho ashaka kwikubira abantu bashaka bagashaka kwikubira ibintu bya regionalisme mondiyo
none kugira ngo iyo regionalisme itabaho nuko abo banyenduga abo banyagitarama bamenye ukuri uko ibintu byagenze aho kugira ngo abantu bafate abanyaruhengeri cyangwa abanyagisenyi bose babegekeho ibyabaye bavuga bati bino bintu ntabwo byakozwe n'abanyagisenyi bose byakozwe n'abanyaruhengeri byose byakozwe n'agatsiko kamwe k'abantu bakeye wowe impamvu nakubaje nuko bakuvuze abantu bavuga bati yari akomeye yari prefe ibintu byose yabaga bizi
ibyo ifo ko baterinisa akeko soruto l'image y'umuntu utaremeye kuba verse mu migambi bari bafite malheureusement hari byagiye bimucika bigakora gukorwa asonisi yabimenya abimenye ari trota ariko ngira ngo urubanza rwabaye rwabereye mu ruhengeri kuri ibyo byerekeye
harabahambye mu rwabayanga nkawe nk'umuntu wari umutegetsi icyo gihe nk'umuntu w'umubyeyi iyo utekereje yuko nyuma y'imyaka 47 abo bana batazi aho base bahambye batazi n'uko bapfuye ibyo ngibyo ubitekerezaho iki ubivugaho iki
birababaje biteye agahinda abahazi bashobora kuhamenya ni ugushakira nyine mu babikoraga babicaga bajyaga kubahamba bagiraga bati birababaje uburyo bwose bushobora gukoreshwa kugira ngo umuntu ashobore kuba yabona abo bantu abo mu miryango yabo bashobore kuba babaririra kuba babashyingura niba bishoboka mu buryo ntakwifuza uwo ari we wese ku muntu wo mu muryango we icyo bashobora gukorerwa cyose bagikorerwa rwose
kote zigeranyirazo ndagushimye cyane ku bw'aka kanya wahaye Ijwi rya Amerika
urakoze Venusti urakoze cyane
nawe turagutumiye kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa
ifatwa ifungwa iburanishwa iyicwa nibyo tugerageza gusobanukirwaho muri iki kiganiro umuntu udufasha kubona zimwe mu nzira ni Colonel Serubuga kubera ko yari mu rwagati ku ngoma iganje aratubwira abari bafite ububasha bwo gufata no gufunga
gufunga hari bamwe bavuga ngo ni abasirikare bafunze no ni prokireri wafungaga akurikije ibyaha abona ko bana
ariko se prokireri Kavaruganda wagiye kufata abo banyapolitiki akabafunga ntafate abana b'abahungu bari barisha abantu iyo mirambo ko mwari mwayibonye itemba ku iteme rya Kanzenze Habyarimana yarayibonye Kayibanda yarayibonye nabe warayibonye abo bana ntimubashake ngo mubafate kubera iki mutafashe abisha abantu
abari Kavaruganda hari wamubaza gusobanurira uti kuki nta muntu wo muri komite disani wafashe wewe ni iki kibazo nanjye nakumva gifite ishingiro me uko mbizi kuko turi muri komite pour la paix et l'unité nationale twajyaga twarabagije tuti harafungwa baki n'iki bavuga ko ibyo bibazo ari ibibazo bya procureur noneho ndetse nyuma bamaze kutubwira ko bari bafunzwe bapfuye twarabajije tuti twasabye komite pura petiti ifo kwakorwa nkete kaba izabwirwa abaturage baratubwira ngo ivyo ni sentimentale ngo muri droit ikintu kitwa icyaha kiba gikurikiranwa n'ubucamanza kandi ubucamanza bwiraderesa ku baturage mu manza zibereye mu ruhame ubwo turaceceka nta kindi twajyaga kugera
narizinde aburana kandi yarashinjwaga kuba yarisha abo banyapolitiki abo muri 73 hari aho yasabye kuburanira kuri radiyo ntiyabihabwa
ubwo se ntabwo nari ministre de la justice ngo mbe nagusubiza
ariko icyo gihe kamarade du 5 juillet
twari tutagi sinzi niba twari nta nubwo twari tugifite ijambo muza mu butegetsi
ese ubundi buriya bizinde iyo ataza gushaka gukora kudeta wo muri 80 agakomeza kibombarika agakora ibyo bamubwiye ubundi kibazo cyo kuba bariya abantu barafashwe bakifungwa bakicwa cyangwa se bakicisha inzara cyari kuzigira kimenyekana
bakabura
bakanabura byari kuzigira bimenyekana
yagumye kuba directeur zara sezotino
ntabwo byari kumenyekana ese ubundi niba
ariko rero hari bamwe bamwe ntabwo nge njumvu mbikanaho na bamwe nabwo wakwibaza kuko mu organisation du ministère de la justice procureur de la république procureur général de la république niwe responsable des services pénitentiaires est-ce que wambwira ko procureur nta kintu yabimenyeho
washa kuvuga akavaruganda niba ariwe wasinyaga dosiye agakora dosiye kugira ngo bajye gufata abantu
no kugira ngo bajye mu rukiko nje wahubwo ningize kubaza perezida Habyarimana ni hari umukapiteni yitwaga Nyamwasa sinzi niba waramumenye
yaramwumvise
yari jete muri eta major ntabwo kiza ku kazi ati baramufunze ntabwo nari mbizi
garagara yuko abari bashinzwe rase nyuma cyangwa se bari bafite ministeri ya interior cyangwa se na justice nibo bafataga ibyemezo byaba agomba gufatwa abandi ntago mwashoboraga kubimenya birumvikana
procureur de la république nige kubyandika bari abana baba politisiye babuze nigeze kusaba information ndabibabwira procureur de la république nigeze nk'uko yari akigera muri parike abwira ministre de la justice kuko ntabwo wumvikanaga cyane ko yasaba perezida akabareye imisa kugira ngo bafate ibyemezo hamwe icyo gihe nanjye perezida avuga ko mba mpari noneho procureur de la république aba ari usaba ati njyewe niho nkigera muri parike kandi abakozi ba parike bashyizweho na gatwa ati murabona ubwo ati siniwe mvuga ubwoko bwabo ati murabyiyumvira namwe ati nta muntu nzi nawe na confiance ati rero mbabwiye ngo bajye gukora ziriya nkete abantu basakuza ko hari kugera kubihimura ati abo muri parike simbizeye noneho perezida muri iyo nama dongo perezida Habyarimana yavugaga ati ese kadushyiremo ba opeji bo muri arume ati bahoze aribyo bakora muri polisi itarabasuprima ati abasigaye kuri polisi kavaruganda ati nabo ntabwo mbizeye ati ndagupropoza ko ubwo umaze kuvugurura sirote nasiyonali ati abo bashyizemo nabo wizeye ko wampa ko aribo bakora ziriya nkete preliminaire ati bityo bakora nkete bazirangiza bakaziha directeur de la sûreté akaguha dosiye zirangiye ukazimpa nkaziga noneho njyewe nkatanga mandadare nge ntayiguha ukayiha abasirikare bagomba gufata abantu ati nicyo ntibyatuma aya abasirikare ari abakibaki batavuga ngo hari abantu bari gufungwa ubutegetsi butabizi bitabizi emezica niko nzinde yagiye muri za nyete na wundi na ntabwo yari sirote yijanye kuntu procurere yagezaho akarekanize ndakabari utegeka prizo icunga abo banyuru nta nicyo ngewe ntumvise
ariko ubundi bose bari bafungiye mu Ruhengeri
murengeje ku Gisenyi
mu Ruhengeri no ku Gisenyi
nikava Uganda wateye afa nini iyo umuvero organization yavugaga ufunzwe aho bamujyana
kava Uganda no babitegekaga
kava Uganda nari zinde
kava Uganda nari zinde
izo service zabo secha
kuti batabafungiraga Inyanza cyangwa ngo bafungire Butare naho hari za prison
ukuti manda yavugaga aho bamwohereza kava Uganda yarafite na susiti uprokirere wari mwingirije ki cordon ibyo bintu
muri make iyo kava Uganda za kuba kiriho wa mugani wanyu nawe nari kuzamubaza akambwira kurako hari byinshi yajyanye ku rupfu rw'abariya bantu no kwifungwa ryawe
mana ikora ibyayo none so yagira uti nta kwibagirwa ko premier gouvernement dans la deuxième république kanyane ngo yabaye ministre de l'intérieur de la fonction publique donc ko kigihe nyine abo bantu nyine nibo bari baziranye simbihamya
nyuma y'imyaka mirongo ine n'irindwi ubona bariya bana kimwe n'abandi banyarwanda byo bashaka kumenya ku byabaye bifite ishingiro ndetse nanjye ibyo ndimo nk'umunyamakuru urumva ikiganiro tugiranye hari ishingiro kimaze hari nicyo kizamarira abacyumva
Gaboro ndakubwira ko nanjye hari mwo benshi inshuti zanjye byarambabaje kumva ko abantu surtout gupfa bakabura no birakabije kandi rero binateye isoni n'agasuzuguro k'ubutegetsi no gusuzuguza ubutegetsi kuba uragizwa abantu bakakuburiraho sinzi nta muntu utarababajwe na ruba rupfu rw'abariya bantu njyewe vraiment no
ni naho turangirije Colonel Terubuga ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya kandi ngushimiye iryo jambo urangirijeho ryo gukomeza abo bana batagifite ababyeyi babo ndabashimiye cyane
merci beaucoup
birumvikana ko mu mujyi wa Kigali n'ahandi mu gihugu habereye byinshi abenshi muri twe tutazigera tumenya cyane cyane ko abenshi mu babibayemo batakiriho haba mu basirikare no mu banyapolitiki ba civile kuri iyo tariki ya gatanu y'ukwa karindwi mirongo irindwi na gatatu Ijwi rya Amerika yamenye ko Kapiteni Dominique niyo yita wari umaze iminsi mike ashinzwe umutekano wa Perezida Kayibanda yavuye iwe ajya kuri eta major ntiyagarutse
yari yiriwe yagiye mu kazi ariko ntumbaze ngo yakoreraga he nari ntari namenya ese akorera kuri presidence aje kuri eta major ntabwo nari namenya ni he hafite biro noneho muri iryo joro ry'uwa kane mu masaha yine twararyamye tuza gutungurwa na telefone yavuze mu masasa tubanza gusiganira ku kwitaba telefone ariko ageze aho umuntu w'umugabo mu rugo yarabyutse yitaba telefone agaruka mbwira ngo mu mujyi bimeze nabi agomba kwitaba kuri eta major yagiye yambaye civil yafashe imodoka twari tumaze iminsi tuguze yagiye yambaye civil afata ipistole aragenda agenda yitabye kuri eta major mu by'ukuri ayo magambo niyo nasigaranye ye nta rindi jambo rye nigeze nongera kumenya yaragiye niyongeye ngo telefone ambwira ati nageze ku kazi cyangwa se nawe n'impanuka iyi n'iyi nta kintu niyongeye kumenya cyerekeranye nawe njyewe numvaga nyine nk'umusirikare yari yitabye abamukuriye
ubwo guhera uwo munsi ku itariki ya gatanu ntongeye kumubona
kuva iyo kuri iyo saha ya saa saba agiye ntabwo nongeye kumubona
ni
nibwo bwa mbere mu myaka 47 umupfakazi wa kapiteni yo yita aganiriye n'itangazamakuru mu kiganiro cyacu gitatu za muhari ubwadi tuzinjira kandi muri za gereza aho abanyapolitiki bafashwe bari bafungiwe mu zungu kuntu abambere batabarutse naho batabarukiye ikiganiro cy'uyu munsi ni hano tuzihagarikiye hamwe na Etienne Karekezi wabihagarariye mbashimiye mwese kuba mukurikira ijwi ry'Amerika buri munsi kandi muri benshi mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.